Maka yandi Enkwela yandi Emweo naishiba Emweo wandi Emaka yandi Enkwela yandi Emweo naishiba Ubu kumbiga nyubwa mupashi Lolu selwa kwe Finga bane fue Ile lono muya ya ya pe Kambiga mogu fipash Me walubulwa Nogu totela Pabusuma Wava mupashi Nasangu mwe Nasangu luse Shansa ebu miwandi
Ebu miwandi
Ebu miwandi
Emakayandi
Echumo
chandi
Ekafye
Emweo naishi
Blesa ebu miwandi
Ebu miwandi
Emakayandi
Echumo chandi
Eka
emweo naishi ba
Napoye chinso chandi Kuli imwe bamushilo Natila muli bamushilo Muli bamushilo Uyayaya pe Muli bamushilo Muli bamushilo Muli bamushilo 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 Ichukuku chenu Nolu selwenu Fitu bake Yosefie Pansu suaba ngeluba Yili balula loku bonsa Tapare vyo tuaba Uguabula iwe bamu pashi We meishi ya mumini we We mule mfwe usumani we Tutapirishe, tutapirishe Tatu akabose na karia
Hebu miwandi He makayandi He chubotani He mweo naishiba Niwe tata Unkosha yosenga nanaka Umpele subilo Inde yosenga nanaka Katema wandi Chubosa wandi musuma
Na ponenwa, na mafia Na masanswa ya pusana pusana Enkonto andi Yesu Echubo chandi Yesu
Enkosho Kulibo sabari na mafia
Eluselu andi Yesu Emumi wandi Yesu Enkonto andi Ekachema musuma
Makayandi Echuchandi Emweo naishiba Emumiwandi Emakayandi Echuchandi Emweo naishiba
Natata kubukote atile Wana wandi ikale ni mieveko Pano chalo tuwa ikala Pave shila shibidi Imo ya kumusenda Yesu No kumuwesha pa musalaba Mukupitila mumichitile yenu ne miendele yenu Lelo kwa venshile ya chibidi imoneke yakosa kumenso ya bantu lelo kumpela yayiko wabo bunonji bwape munesekwa pali lelo mairo ukasekelela na iwe na bangeli kumulu muyaya yape
hema umi mwandi hema kayandi echumo chandi hemwe ona ishiba hema umi mwandi hema kayandi echumo chandi
Remember where you got it from? www.zambiamusic.net.